baba kusenda senda bafu bondeke bye basalaganya binji olaba bakulimba woto bantimba n'abakyala balala olusi bakugamba tinkutulugunya kubuzimirembe mama kimanye babijinga bakulemese wama bakutabangula omutima ekibaluma wama bwe nkubita mpo bafuna ensalwa abataina kisanga befuda bawabula batulemese wama kuba bye banjogerako ndaba bifundu mama to papa kugenda nkuliriza mukwano sirina mutawana Sandoza.